it all. I have decided to go to school, to read the Bible, to preach gospel. Nimeamua kusoma neno kupi neno la Mungu.
Digital, digital.
I'm not analog, I'm going digital. I have decided to go to school, to read the Bible, to preach gospel. Nimeamua kusoma neno kupi neno la Mungu.
Ukitaka kujua kama wewe ni analog, matendo yako ya kutambua vyema, masengenyo ni yako, uongo ni wako, unaua wenzako. Umekata wokovu, umejitwika mzigo, unaitwa analog. Wacha matendo maovu, fuata Yesu uwe kiumbe kipya.
I'm not analog, I'm going digital. I have decided to go to school, to read the Bible, to preach gospel. Nimeamua kusoma neno kupi neno la Mungu.
Mimi sitaki ukabila, nataka kusoma neno la Mungu.
I'm not analog,
come on,
I'm going digital. I have decided to go to school, to read the Bible, to preach gospel. Nimeamua kusoma neno kupi neno la Mungu.
Wacha domo domo, hiyo ni analog wewe.
Analog, analog,
analog.
kabisa wewe wokovu kuchaswa na roho kupenda adui utu wema upone na kusamehe wote walio kukosea. Wewe tufuate Yesu na tusonge mbele, tuache kwa analog tuwe digital.